ZWAP.com.
Every day, gongo kunda ruri kuba. Kuyo ngwi tekereje, mbonu undi bwiza narizi. Agaseko kawe ni motivation yanjye. Kuko niko gafunguza kumunezero wanjye. Wambabariye ukaba umwami kazi w'umutima wanjye. Nkajya mbyuka buri gatondo ngasanga wamfumbase. Nzakubera umugabo wifuje kuva mu buto. Nzakubera umutaka mu mvura ntuzanyagirwa. Oh no. Say yes mon amour. Vuga yeko wambika impeta. Baby, siniho nudahari. Vuga yeko wambika impeta. Saba marinurira.
Kabisa sinibona mbaho tarima. I'm glad to be yours now. Mona Lisa, mama sita, ngize goosebumps sweet like a ginger. Niyemeje kurwana ugumuru wanje. Say yes mon amour. Vuga yeko wambika impeta. Baby, siniho nudahari. Vuga yeko wambika impeta. Saba marinurira.
ZWAP.com.